warka laga helayo gobolka Bay ayaa sheegaya in diyaarado helikoptero ah oo loo maleynayo inay leedahay dawladda Ethiopia ay duqeyeen saldhigyo iyo gaadiid military oo ay leeyihiin kooxda Al-Shabaab. Duqeyntan ayaa waxa ay xalay fiidkii ka dhacday tuulooyin iyo dhul Kayna oo u dhow degmada Buur Hakaba, sida uu ku soo warramay wariyaha VOA Baydhabo Mukhtar Maxamed Atoosh.
Duqeyntan oo galinkii dambe ee shalay dhacday waxay ka dhacday tuulooyin oo simaada degmada Buur Hakaba ee gobolka Bay, waxaana fuliyey diyaarado kuwa qumaatiga ugu kaca nooca helikopteriska loo yaqaano oo ay leeyihiin ciidamada Ethiopia. Ilaa iyo hadda ma caddo khasaaraha ka dhashay duqeynta loo geystay gaadiid ay lahaayeen kooxda Al-Shabaab, sidii xaqiijiyeen goorgoogayaal. Saraakiil dowladda ka tirsan gaar ahaan kuwa howlgallada wada waxay sheegeen in duqeyntaasi ay khasaare weyn ugu geysteen kooxda Al-Shabaab. Dhinaca Al-Shabaab wax wara kama soo saarin duqeynta lagu geystay tuulooyin hoos yimaada degmada Buur Hakaba ee gobolka Bay. Toddobaadkii hore ayay ahayd markii ay duqeeyeen diyaarada aan la aqoonin gaadiid ay saarnayn dad shacaba oo maray inta u dhexaysa deegaanada Sidle iyo Dalamdoole oo ka tirsan degmada Buur Hakaba ee gobolka Bay. Ilaa iyo haddana ma jirto mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo ka hadashay arrintaasi. Dhinaca kale, dadka shacbiga ee ka barakacay degmada Diinsoor ee gobolka Bay ayaa bilaabay inay dib ugu soo laabtaan degmadaasi Diinsoor ee gobolka Bay, halkaasi oo ay dhawaan la wareegeen ciidamada dowladda iyo kuwa amnistam oo iskaashanaya. Guddoomiyaha degmada Diinsoor Ibraahim Maxamed Nuur Shigshigow oo goor uu khadka telefoonka aan kula xidhiiray ayaa ii sheegay xaaladda degmada inay degan tahay, boqolaal qoysna ay dib ugu soo laabteen labadii maalin ugu dambeeyey gudaha degmada Diinsoor ee gobolka Bay. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.